Nisiagize vibaba, nivute shehena. Unipati vibaba, vikao serena. Tusifanye vishow so tujaze arena. Tusikwame kibongo, kizari na wema. Yo, I'm not guilty, ya got to feel me. Ukata ni disaster, you feel me. Ushanta ni kupata mjene. Lasibyo tazima data mjene. Nyumpani nanga inapa, game loaded japa. Hewani mindo naka, hapa mchezoni papa. Hapa ulingoni baba, nalea wengi kwa mta. Leta ukambale kaka, so kila siku
unapoka daga. Unapoka mata mchele duniani ka paradiso. Na ukichacha mizozo, mizozo, so now here we go. Unapoka mata mchele duniani ka paradiso. Na ukichacha mizozo, mizozo, so now here we go.
Mbanga na mpaka mbanga imezidi. Plus mna waganga mkiganga hatoni ligi. Plus Instagram na huko Twitter magwiji. Mkidanganyana heti mnachukuaga vijiji. Heti we usi Barcelona, tukiwa Catalunya. Tunalisha kutosha ndomana bado mnakunya. Nini mnastajabu leo joe kazi na lunya. Nini mna majabu gani msotaka kuvuma. Tunaondoka hapo sasa, sindo si mambo sasa. Tuliondoka hapo kaka, tunakusanya za pale. Tunapitia za hapa, tunakulaga pa hapa. Arapi mutaha
Unapoka mata mchele duniani ka paradiso. Na ukichacha mizozo, mizozo, so now here we go. Unapoka mata mchele duniani ka paradiso. Na ukichacha mizozo, mizozo, so now here we go.
Chele, na ufata,
chele,
unanfata,
chele,
na utaka,
chele,
unantaka,
chele,
na ufata,
chele,
unanfata,
chele.